na yilibala mtoto yuko smart nindo fala kanipa ishara nifate mbezi big sala sala ato wa mini nampiga mapicha nipate contenti
contenti
poste na insta nipate commenti
comment.
Sijuli kwaje kupagawa na mimi ni mtoto wa uswailini niulizie nyalataka nini misina kitu zaidia mpini anasema aje yeah. Anataka aje yeah.
Amepagawa na msela na msela namamia geto la msela na msela
acha ni mpele kemo
na msela
namamia
Ana kuzuba, ukimtekenya, diyo ndiwa cheke, ndiwa cheke. Kapagawa ametata hoi na msela, siko hoi na tekewa chai ya mpela.
Kishua Toto, hey, acha nimpeleke
Worldwide Intellect.